Ay, yeah, yeah. It's fresh, man. Yeah. Best of the best in the top, we in need. Rolling like a king, my girl be my queen. Super Johnny cake, kind of a gene. Sway Johnny madam, super Johnny kill. Kwanza aki one, what lies she believe. Best of the best from the top, we in need. Rolling like a king, my girl be my queen. Super Johnny cake, kind of a gene. I swear Johnny madam, super Johnny kill. Kwanza aki one, what lies she believe. Kwanza aki one, what lies she believe. So freaky, lucky when I'm tapping up. So freaky, shaking to the max. Na mafkwela ulala. Fun time you need, kuji nice nishava. Holding like a own, that swearing nikifa. Vile na kagonga, nikani na kicha.
The best of the best, umpawa sinitem. Plus itanji kumtest, pisa jokila napenda. Napenda the kusep, kwaza weze kiwa danger. Na tena na kidendo, neza dani nu. The best of the best, umpawa sinitem. Plus itanji kumtest, pisa jokila napenda. Napenda the kusep, kwaza weze kiwa danger. Like nisha gonga design yo zitoka yo kuwa showstopper. Wazi kuwa mtu na kukafanya wangu mpo ajo tumebankush. Design zimeshika tuko high kama do shots. Zangu nikishoot target tukwa on point sezi lose. Na vitu si udu wezi do weni mwere ala. Bela mesimama alo. Kushodo ukiwa njo muna ni turn on. Tabia zako mbovo chani take the lights off.
Napenda kusep, kwaza weze kiwa danger. Na tena na kidendo, neza dani nivera.